kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke.
Naweza throw some balls nipigane juu yako, nibonge na God nimwitishe bei yako, nilale chini unikalie kichapo, nibonge na gang do tufike rorashio, pia na die tu atese Nairobi hadida, couple goals too much outfits Adidas, kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab, shukuru ex wako, I'm glad I liku dump my gold una glitter, fashion killer, grass is greener when the thighs are thicker, na picture yo tumbo iki get bigger, nataka ka boy unadeka kwena sister. Ooh.